Ayayaya. Shaman Rose Entertainment in a shamanic style. Mr. Bazooka. Sikiliza muzika.
Yekwe, kwenye mbia nyimba yekwe. Asinga ya ulunji yekwe. Atambuza kukuba bulirukete. Ngakunonya yekwe. Kwenye mbia nyimba yekwe. Sila onzunza zunza ngabuli lukete kanoke nkusanze tetumala bute kira tukende kutwale mubakate kira tukende kutwale mchalo oh tukende kulake kubakate my baby my swile malale malele bazuka yekwe kwenye mbia nyimba yekwe.
Nili wambie lakini wengine mbona wali kupokea. Hakuna mani sina na cha kufanya maskini. Mwenye kuna na nyumbani katumare uwezi kuwa nami. Na kusoma ata sija soma lakini Mungu huyo ndo my provider. Kila kitu ndana nipatia. Naomba kuomba Mungu akenisikia. Mungu wangu akenipokea. Wasi wasi sitakie. Nita kushika pole niwete. Uje kuja wakati nami pati kwa kaka katawo. Uwe nami lele. Nami imi niwe wako pamoja.
Yekwe, kwenye mbia nyimba yekwe. Asinga ya bulunji yekwe. Antambuza kukuba bulirukete. Ngakunonya yekwe. Kwenye mbia nyimba yekwe. Asinga ya bulunji yekwe. Antambuza kukuba bulirukete. Ngakuwenja yekwe.
Don't want anybody touching you. My body for you girl dancing with me. Feel the beat hit the control. Shaking my hands it. Look into your eyes and they realize it. Diamond the color they sweet like melody. Body Russian, my decision, my solution. My baby, my darling, my sweetie. You my big deal, you my destiny. You my everything, my
ninakupenda baby usiniache baby.